siku na spend it out.
Furugo na papa.
He don't care about me, baby. Shinda kwake yeah yeah ni adibiwe na kosa sina iwe yeah ni wase kwangu pendo hana hana
wanaume gani nyumbani nimekuwa mlinzi tu aibu kwa majirani ukirudi maneno kila siku
Kobize na kazi kisima changu kimejaa maji nawe kata umekata utekaji nimekuvumilia we kaka